kaka mlezi, ziki kushika rime. Ziki kushika neza jump, no kitako neza club.
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 Yeah. Mistari kali soko kwangu sista buda pata bari. Nacheka kwenye booth po, sorry samahani. Kaka mlezi mini nani, flow zangu hotspot. Mleza gazamani kila chali kila manze zikishika ruka basi. Karibia bebe tingisha kiasi. Ziki kushika remix ni risasi wa hasi. Mabwa pili puwa majambaze.
Penda gasa usi ya chupa na open na kulia tu. Pombe kumwagika na chupa kubaki tu. Na leva tu kifala na count na baki tu. Na ukicheki mfukone ni nari ngale na busha. Kini lomi ni nakadem, lazima maana. Sana juwa kawezi ni kiss, kaniko andas. Chonsha tema jumi, staki mablanda. Staki kwenda home, kasi jatuliza guadasa. Miniko magic plani, pale kando una spot. Kindaye minashuka tu yani. Na huyo boy ni nani, walai siya kipanda namba nane. Aombe tu sipatane, shana is nakadem. Lakini sio ni dalili, yep wa mnaye. Na sweet boy kama mimi acha ikae demu wangu mini kadae Tremone kutema kinchekin konga
hey. Niko drunk love kama Beyonce na Jay-Z. Mfuko na Mickey Jane kama Fadzo na Wheezy. Stama kama Dida na tema vitu crazy. Madhare sina space lady kali mini tizi. Ni iche zina mizi so black ndio mizizi. So paid uliza young D. Na diary ya juya beef na shiko na diabetes. Marapa ni mekampu wa doobies freeze. Hii flow ni tam shinda ndizi midop. Wanashkuka genge ni natesa big bola. Ukisota na kukopesha on top. Nikikuja ni sefa muunyesha data na show. Inanishikisha fever. Na die kiss nitie motho ni vika. Ibasi me dry track imepaki na ziga. Si track imepaki na ziga.
XSF Dynamix music it them roots. If a girl get rude me give a girl a boot. Believe me we come up to mash up this place. Now the Texas we are the one finest. Yeah rakatakata sito wakata. Kama ni chapa sito na pata. Believe me, this got to be on my CD. Mashallah, VP, Mr. CD. Na roll kiman solo, adindani ya soko. Na shika kinyanga moja na ingine ni ya bako. Ziki kushika blow, basi wewe umavako. Yeah, umavako.
Ziki kushiko neza jump, no kitako neza club. Yeah.
Ziki kushiko neza jump, no kitako neza club.
Ziki kushiko neza jump, no kitako neza club. Yeah.
Ziki kushiko neza jump, no kitako neza club.
Yo, yo, Nico Rizzo, Cuss Cup, na Wiso Evo Evo. Kama Octo, Pizzo, under the law, kama Keichi Nyambo. Hate it or love it, we go harder than hoes. Na push mziki mbele kakitambi ya mdosi. Lakini kama Kobe high song, jukila boy ashakuwa rapper because the fuck still remains mbele yangu hawa doshi. Rap kali, kwa fane kolaba moja mufti. Cheki, zangu zilishika juzi. Niko na reasons 40, kaza UB. Kisi mchawi on the run, wika uwi. Mabinti na machupa nazi ride kama nduzi. Top of the game kakilamba ya manduli. Kilamba ya manduli.
There is no competition. Marapa washa tension. Hizi pantless na wapatia kama lesson. Watoto mama washa funga leso. Kwa zambel dem fear. I see dem tears. Usulize ni nani. Ni ule boy nati. Natembela hizi flow. Kama party party. Still niko far. Kweli wani party. Rap kwenye blood. Sijafunzo na chaki. Najua I'm the best. Na si chaji crew. Hama rapa hana test. Na hawana clue. Niko top of the rest. Lona strike kuni chest. Too late for them. Juu ligi lianza mapema. Wana shida na bolt. Na tayari washa hema. Punguze yap yap. Juu rap ni kutema. Sika madrama hiza idi ya cinema. Najua mengi washa sema. Do the rap legendary. Bad boy jemedari. DJ smooth ni pe scratch. Ni wakil na mistari. Zime ni shika na hii ni hatari.
Ziki kushika mko wanze kubanjuka. BMG kwenye bitu ngekushanza kuruka. Si unajua vile si ufanya. Misari kuchanganya, toto kwa danganya. Mami, hapo nje niko nanganya. Mini ule boy show stopper juu ya flow. Mindo wafanya watu wejasho. Asha jipa, anadai
BMG zisha nishika.
Kijani mbio, nampa bila kupima. Misari kibao, neza flow siku nzima. Flow mwenda, uneza nita wazimu. Ukipenda, weka ringtone kwa simu. Tuende taratibu, ini hit banger. Kwa tenjea di klabu, uneza nita Nimrod vide na Kostabu. Kwa game ndo babu, sauti ya dhahabu. Ushika.
Ziki kushiko neza jump, no kitako neza club. Yeah.
Ziki kushiko neza jump, no kitako neza club.
Ziki kushiko neza jump, no kitako neza club. Yeah.
Ziki kushiko neza jump, no kitako neza club.